Let's go.
It's a girl, it's time. Novelin Goroso. Nafaa kuwa job na nikijiangalia bado niko messed up. Nakimbia job kule boss alinicheki nimechoma, nanuka moshi kumbe nilichoma. Tena nina mbea zenye sikusoma, leo ni leo kweli nikunoma. Pombe unanikosea, aki wewe pombe mbona unanikosea.
Nilikunywa tequila,
nilikunywa bado,
nilikunywa Kingfisher.